Waza besambe, waza, waza, waza. Embini sothini.
Thank you.